mti zombo na nini Gishu shwa ikwaranti imise everything Openu zomche la mti Obaya ya mazinti Shai karanti, baby, into shai karanti.